mapenzi ya heri na shai alitupata hapa tukiwa sisi wawili. Ni heri mpenzi wangu tafadhali, won't you come along, come and roll with me. Heri shari, look into my eyes, you know where I got it. Baby, mommy, when you see me shine, you know. Every day you've been saving for what you believe. All along you've been saving for me. Day after day you've been praying for me. Your design so divine just for me. Ukimuona ye ni fashionista, amepiga luku ye ni fashion killer. Every day yeye ndiye kila bad girl, kila kila. Ukimuona yeye ni breadwinner, mama taifa yani prayer warrior. In every way yeye ndiye kila bad girl, kila kila. Mama umenishona, mama umenishona. Original designer, my original designer. Mama umenishona, ndo sababu nimekrona. Ona study imekrona, na tunapiga shona. I am hoping you are proud, I'm hoping you are proud. Naomba picha sitachoma. Ukimuona ye ni fashionista, amepiga luku ye ni fashion killer. Every day yeye ndiye kila bad girl, kila kila. Ukimuona ye ni breadwinner, mama taifa ye ni prayer warrior. In every way yeye ndiye kila bad girl, kila kila. Oh, bad girl, kila kila. Mama, 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 mama.